mwambie nitapona kama akiwa karibu. Atara nakosa kwa haya majaribu, kifo nakiona njia nikipo karibu. Anihurumie maji yamezidi unga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Anihurumie maji yamezidi unga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda. Na kama hataki kurudi usimfosi sana kauna kero, jua nafanya kusudi kuteseka kwangu kwa kecheko. Na kama hataki kurudi usimfosi sana kauna kero, jua nafanya kusudi kuteseka kwangu kwa kecheko. Yeah. Kinachoniumiza nyale mahaba na wake utundu. Yeah. Ujisalivo nipa nikikumbuka ndo na kosa nguvu. Kinachoniumiza nale mahaba na wake utundu. Wajisalivo nipa nikikumbuka ndo na kosa nguvu. Anihurumie maji yamezidi unga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Anihurumie maji yamezidi unga, aniangalie kitanzi nisijefunga. Nenda mwambie, mwambie, nampenda, mwambie, mwambie, nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwambie, 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 nenda mwanza kisina rahma. Kato baby, Pasco, call me, yeah.